Ngizwa ngimilwa inzondo Ithambo lenyoka ngathi selihlaba mina manje Ilempilo ewumdlalo kamafihla mpande yesono Ingifunisa imali la ingakhona Kuyashisa, kuyabanda Umzimba wami uxegelwa amalungu omzimba Thunana Umqondo wami uyacindezeleka Ucabanga kawuphezi Amagama, izinkondlo Indlala ekhaya mkanye nalezi zikwelete ngizidala mihla namalanga Nalolu dumo oluhamba nehlombe Nemlilo ezinkundleni zokwexhumana Ngathi yangishisa manje Ithemba likakhulelaphi Ithemba lesithandwa sami Ithemba lami Ibandla lami ukwethemba Yebo izinkondlo zami ziphilisa izinkulungwane Konje mina ngibese ngiphiliswa ngubani Nalezi zimfihlo ezigcwele isifuba sami Zinciphisela izinsuku zami zophila manje Ofi bali inkondlo
Ningizimu Afrika ngiyathemba niyaphila ngicabanga ukuthi ngibhale ibongo ke manje zikazamo Xofi 4 June usuku olukhulu senza umlando sisemaboneni ngomhla ka 4 June emini ngo-1 kuyoze liyothambama ilanga ngiyacela ukuthi uthole ithikithi lakho uncofe la e-web ticket online uma kukuthi kanjani uphuthume ye-pick and pay wangakini uzolithola futhi nakhona lu 200 rand nje kuphela ngikuphathele konke ukudla ongacabanga u-obriqwana umduduzi unusemo kwazintsele ushiwe smart black mampondo usicela umncube sibaningi ngendlela eyisimanga phila dlozi petuna kungashona ilanga ngeke uzuyisole uma ufuna ithikithi lakho lithole e-web ticket Unofila, mawuhluleka ulithenge ePick n Pay. Danko, thank you. Ngiyabonga.